story tell you, yeah. Stanky cuckoo, oh na. Stanky cuckoo, oh na na mwingine. Oh na na mwingine. Stanky cuckoo, oh na. Stanky cuckoo, oh na na mwingine. Oh na na mwingine. Oh, jealous. I get so jealous. Anybody tries to talk to you, trying to dance with you, oh, jealous. Do you get jealous? When the ladies scream out my name, I wanna know before it shows. That is a human nature, I'm not the type to judge. Ikifanyika, I'm so sorry. Ikifanyika, I'm so sorry, but girl, lately staki kukuona, ona, staki kukuona na mwingine, kuona na mwingine, staki kukuona, staki kukuona na mwingine, kuona na mwingine, oh jealous, oh jealous. Jealous. Oh, jealous.
Hey, kwambie tu kweli ukiwa kitonga, kila mpita njia atakuja kugonga. Najua uko DM kama wana kuzonga, kwa gieza kubonga na gieza kuonga. Sukari yangu watu nataka kuonja, biria chunga mzigo wako watasomba. Na unga unga doti fit na kunet, ukiweka post na pitia comment. Sophie market ikitu private, wasingi wasijachie kama concert. Wanasema ndege wako kiwandani, laki wa barabarani juu ya narukana nani. Sometimes mi nakuwa niko vitani, woko zako viwanjani na marafiki kampani. Na ukiendaga kwa fundi chereyani, vipimo mi jamani yani yani.
Staki kukuona, ona. Staki kukuona na mwingine.